waliwo abantu benjagala omanye lelo mukwano
babeera naffe naye tetubategeeranga
abassa kimu era bakola kimu mu nsi yonna yonna
bakkiriza bayibuli obutayongerako kirala kyonna kyonna basaba ku ssabbiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abaseventh day bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badiventi basaba ku ssabbiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abaseventh day bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badiventi
akkiriza n'abatizibwa alirokoka
era ssebo babatiza mu mazzi amangi bakolera ddala nga yesu bwekikola yokaana omubatiza ye yannyika yesu mu kubatizibwa basaba ku ssabbiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abaseventh day bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badiventi banywa bitamiiza kambiya nnoledda bambala bulungi okuwa katonda waabwe ekitiibwa amateeka bagakuuma ate gonna 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 kati soma bayibuli yo ojja kubiraba byonna basaba ku ssabbiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abaseventh day bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badiventi basaba ku ssabbiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abaseventh day bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badiventi mu kusembera ssebo betowaza banaaba n'ebigere abadiventi balina n'ensiisira owaka ku mitingi genda mu bayibuli yo ojja kubiraba byonna tusaba ku ssabbiiti ekyo ne kituyisa abayudaaya tusaba ku lwa musanvu ekyo ne kituyisa abaseventh day tukkiriza bayibuli ekyo ne kituyisa abakwasi b'amateeka tulinda yesu waffe ne kituyisa badiventi tusaba ku ssabbiiti ekyo ne kituyisa abayudaaya tusaba ku lwa musanvu ekyo ne kituyisa abaseventh day tukkiriza bayibuli ekyo ne kituyisa abakwasi b'amateeka tulinda yesu waffe ne kituyisa badiventi tusaba ku ssabbiiti ekyo ne kituyisa abayudaaya tusaba ku lwa musanvu ekyo ne kituyisa abaseventh day tukkiriza bayibuli ekyo ne kituyisa abakwasi b'amateeka tulinda yesu waffe ne kituyisa badiventi